ebyo ngambitadde kubali wakati nga government yakalete tekateka ebyo nsome mpya emyaka mitono nyagiswe government yategeza santi abantu baina masomero ago bwannanyini basani joke na masomero kolente kateka eteka ebintu bisobozi sabayizi okusoma nga bakwatako olunno baka kasanti tekateka eno ebyo nsome mpya ejja kusobola okugenda maaso okusunza ku mwandisi w'enkalakkali ya ministry ebyenjigiriza n'emizannyo munda mu ggwanga Uganda Dr. Kendra C. Tuliagenda ategezeza nti amasomero ago bwannanyini gasanidde okwewaayo gakole kyonna ekisoboka okulaba nga batumbula enkola ez'enjawulo ezisobozesa abaana okusoma nga bakwatako kubanga yeyo ka ministry engeri gye yategeeza nti omwana w'eggwanga asobola okuva mu ssomero ng'aganyuddwamu kubanga enteekateeka y'ebyensoma empya nolwakubadde bagamba nti ya buseere naye ate eganyulwa nnyo omwana w'eggwanga okuvaayo nga wankizo ddala agambye nti mu kaseera kano ensomesa empya esobodde okuggyayo omwana n'okumuwa obuyiiya na bwe kityo amasomero abazadde na buli omu akwatibwako ensonga asaanidde okuba nga ate asukira mu ddala biro byonna abyogedde wakati wabadde ali asinkanye bakulira amasomero ag'obwannannyini ku mutendera gwa sekendi okwetoola eggwanga Uganda okubaganya ebirowoozo ku butya ebyenjigiza bisobola okutambulira ddala obulungi basisinkanidde wali ku Kaboja International School e Buziga wategeezwa nti gavumenti yasalawo kakasa nti leeta enteekateeka y'ebyensoma empya okusobozesa abaana b'eggwanga okubeera abagundiivu mu byensoma ate nga kw'otadde okuteekawo enkulaakulana y'omugondo enaayamba eggwanga Uganda.
We could get the materials to implement the new curriculum. Of late, we have been debating, and I think it's already true, that now that we cannot set it with any more hands on board and things, we should negotiate with publishers so that they can sell books to you at a rate that is manageable. Our government has also been training the teachers. I know that under one of the projects called UNICEF, 1,500 teachers from what we call private secondary schools have had an opportunity to undertake training.